Wash rice in a sweet feeling. Sit-a-records.
Disease.
Kiss.
Muwala kwogenda nayo bulumi bwondeka mwatali na musango. Oteekwa okuba wala bamulala nga tulinga balongo. Wenzijukira olunaku lwe wasula mu bidongo. Wampitako buyisi nga kateni mu mulyango. Otambula ogenda okukwa mutima kuleka mu gwange bituli. Tokola lugambo lukole ngumanyi bya musenge byaffe babiri. Olindota ng'ebirungi bye nakola bikuli mu maaso ziri kuleeta. Nange ndi munyivu ndi nga bwenyiwa kikwaso. Bambi ogenda naye tunule mugongo. Bakutekamu ebigambo ondeke naye nze sirina musango. Muwala kwogenda naye tunule mugongo. Bambi linda kwokugenda tondeka wano nze sirina musango. Ebagala omukwano gwaffe, omukwano gwange mwatu nawe. Bafuba nnyo no mwatukubule, mazima ddala nnyabo nkusule. Beibaala olw'ebyo bakola, nze naye sibanenya batalina bye bakola. Mwagala nnyo manunu, esenge tambudde omulungi amusinga ze simulaba. Mwakala nnyo manunu, esenji tambudu mulunja musinga zisimulaba. Sembera wanonyika masaji, empewo bwetiti bya kabuku mukone kafuna. Mwakala andi musayi gwange, kasirike sirabula batesi. Bambi ogenda naye tunule mugongo. Bakutekamu ebigambo ondeke naye nze sirina musango. Muwala kwogenda naye tunule mugongo. Bambi linda kwokugenda tondeka wano nze sirina musango. Tunule pepi lwaki oyagala okweyisa otyo? Kale mama osasewo okugenda ondese mu kyoto. Kati ondese ennyanja omutali na lyato. Nakola ki kale otyo? Bambi ogenda naye tunule mugongo. Bakutekamu ebigambo ondeke naye nze sirina musango. Muwala kwogenda naye tunule mugongo. Bambi linda kwokugenda tondeka wano nze sirina musango. Bambi ogenda naye tunule bakutekamu ebigambo ondeke naye nze sirina musango. Muwala kwogenda naye tunule mugongo. Bambi linda kwokugenda tondeka wano nze sirina musango.